baba Sean.
Mwaka huu Iveva tu, baraka tu, neema tu. Mwaka huu Iveva tu, baraka tu, neema tu. Iveva on me, blessings on me. This is my year.
Kila kona
kona
ataniponya nitapona
kona
itakuwa sawa kila kona
kona
mkono wake nitaona
ona
itakuwa sawa kila kona
kona
ataniponya nitapona
uona
ndani
ona
umwa kamtani
sikia
this is my year this is my year umwa kamtani
ona
umwa kamtani
sikia
this is my year this is my year yeah yeah
This is my year. This is my year.